onye ntị amụkwụ anya. Ogbede akụwa gosi mụrụ aki tọkwata.
Katono ozi ji mụ mutima ngamanyi chobango chai simanyi naluna kuru wenicha ebilowozo n'omutima gwange misiba kukwe n'ekiro bwirengwawo ndowooza kukwe kumakya we bukya ndowooza kukwe wanetolola. Kumacha buvuzu kuseya kaimba kana okateke ko oshimanye kimunda musai wange tewali chabei okusinga kwe. Good night baby sula bulungi mukwano obawe basero sonywe akabugumu kange kakuwambatire ofune dembe omudeko omutima gukubewamu nkulowoozako I love you I love you.